Ngiyathanda futhi ngike ngibone nabazali benu isanibonani nonke sanibonani nonke ngiyathanda futhi ngike ngibone nabazali benu ngiyathanda futhi ngike ngibone nabazali benu sanibonani.